EA is our bomb. Zedwop.com. And it is with the MCB's ministry. We thank you, Hope. They live life. The salvation we've been given. Saipi, imapuapa.
Nikankala ntawi zonse, ni magani za tsabe imwe. Nikakwata ntawi zonse, ni mapempera kule imwe. Mwelesa wandi, ala mulangafwa.
Mwelesa
wandi,
ala mulangafwa inye. Nine muchitatuvi jimeni na vunte wabufi nokuswali ngapabwelu ifya bufi bengi mula ifina ipaya bengi sana futye bonalofya njupo kuno kikalo kwa kulo kukolwa ukikalo kwa kulo kuchita manwa busenshu ukikalo kwa kulo kupepa pona fwaka kala fandi kwa buka walala nolukumbo luvi mwase mwanyendera emi ponte shalala mukanwa noba na ine kuli ifine nanaka aini uda unam ready for the picture mwele
Seni magani za tsabe imwe Nikakwata ntawi zonse ni mapempera kule imwe Mwelesa wandi Ala mulangafwa Mwelesa wandi Ala mulangafwa
Wometa Jimuchali chizi tondolo Ndye kutika kushiwili lefunda mumatololo Liletiwa mieni mizewo shonse pano chalo Nukushike filindi fionse na mikonko Pantu Yesu Kristu alimupepi Yesu Kristu fiole no mubu umibwandi Pange no mubu umibwandi yo tempo Geni na ine ni mama tufwili ilepa msalaba Uchiku kuchenu kutulubula Ni mama mpele nkosho Isha kunkosha nangu na wila mtunko Nishaka tele ntente nkala bombe la mwewa Mwale sosa muli ishila no umi Wamona imwanisha mwana na tata Chenzo boy Na ita peshi na
nienu Naliumwa ichensha ishiwe nangu kamo na kulalero na ishiwa
Na kula
Naliumwa ichensha ishiwe nangu kamo na kulalero na ishiwa
Na ishiwa
Mule njele lako
Forgive me my
Pintu fionse na chita
Forgive me all my
Mule njele lako Mapintu vyonse na chita Ntala ntawi zonse ni magani za tsabe imwe Nikakwata ntawi zonse ni mapempe ya kule imwe Mwelesa wandi Ala mulangafwa Mwelesa wandi
Repeat it as
Zedwop.com.